Ayo, I'm Mr. Nice, the dog of life.
Zanga sisi sane yimpa kamoje eyaba nguba sabane kakhe kakhe yene besi standard bendi mjonge kubu soba my future kwake sandi naye bendi mbono lulu kwake ngoku senzo pilu bomo bude semfuni long life
izolo lokwibi ex ya kodwa namhla sikiyani basila izolo lokwibi ex ya kodwa namhla sikiyani basila izolo lokwibi ex ya kodwa namhla sikiyani basila izolo lokwibi ex ya kodwa namhla sikiyani basila
namhla kyaso phethu mlilu yani baseli kokya kelo mtani yandenzela ismile saka sathethingo bhle bakhe byaxakekisa kanizene plan majita ndenze njalo mtani uyimedicine kangula yena uzondilisa le ndaba kuzomele ndihlafunele ihloko skeleton ndityela amathambe engqondo ukuze ndiyicingisise kakhle ukuba bokya ngambe zothi igama lakhe ngubahle mise nice uphethe umpilo bayeke bakhale
I salute you, Buddha. I got you.